news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Dusangira ijambo ya none iribanda ku kibazo cy'ibiza kimaze iminsi kiyogoje akarere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo. Kugeza dutegura iki kiganiro, imibare yagaragazaga ko mu gihugu cy'u Burundi hari hamaze gupfa abagera muri batanu, muri Uganda nabona 14, mu Rwanda hapfuye abagera ku 131, naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza ku isonga yo barasaga 200. Bose hamwe barabarirwa muri 350. Ni imibare igenda ihindagurika umunota ku wundi bitewe n'iyi mvura idasanzwe. Habaye ibiza by'imvura, inkangu n'imyuzure byatangiye mu ijoro ryo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatanu. Mu Rwanda hibasiwe cyane intara y'Uburengerazuba n'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru mu turere twa Rubavu, Rutsiro, Ngororero, Karongi, Burera na Nyamagabe. Uretse abapfuye n'abakomeretse batazwi imibare yabo ya nyayo, ibyangiritse nabyo ni byinshi. Birimo ibikorwa remezo nk'imihanda, imyaka mu mirima, amazu ya rubanda yahatikiriye n'ibindi. Ubu tubagezaho ikiganiro bwana Ildefonse Kambogo wategekaga akarere ka Rubavu hano mu Burengerazuba bw'u Rwanda yarangijwe kwirukanwa kubera ingaruka z'ibi biza. Njyanama y'akarere yirinze guhita yemeza ko aribyo yazize, ivuga ko yananiwe kuzuza inshingano. Ariko amakuru yizewe Ijwi rya Amerika yamenye aremeza ko ibi biza byabaye imbarutso y'ibindi bibazo byo mu kahise. Ku itariki enye z'uku kwezi, abategetsi bakuru muri guverinoma baherekejwe n'abakuriye inzego z'umutekano bamanutse Rubavu n'ahandi mu mihango yo gushyingura abapfuye no gufata mu mugongo ababuze ababo. Aha bwana Edouard Ngirente, umukuru wa guverinoma, yatangaga ihumure mu karere ka Rubavu.
Ije kubafata mu mugongo ni ubutumwa bw'ihumure bwa Perezida wa Afurika nari mbazaniye, ngira ngo kandi mbasabe ko n'abatari bimuka batari baza hano. Iyi ntara y'Uburengerazuba niyo Majyaruguru zifite ikibazo cy'uko hajemo imvura nyinshi cyane, n'indi miryango yari usabwe kwimuka. Mutubabare, mwemere mwimuke. Kwimuka ni ugutabara ubuzima bwanyu, ni ukugira ngo batagirongera guhanukirwa n'inzu cyangwa umusozi. Ubwo rero mutubwire bagenzi banyu bakiri mu manegeka, abo inzego za leta zirabwira ngo mwimuke, bimuke bihuse. Imvura iracyagwa, ntabwo dushaka kurongera kuba twapfusha abandi bandejo cyangwa ejo bundi bishwe n'imvura, ahubwo mwimuke vuba mujya ahantu leta iri bubereke. Inzego zibanze, inzego z'akarere n'iz'intara ziragenda zibereka aho mushobora kuba mugiye gucumbika, kandi turakomeza kubikurikirana ko mucumbitse mwitaweho. Nibwo utumwe nagira ngo mbahe, kugira ngo niba hari umuntu muri mufite mugenzi we wasigaye ahantu habi akaravuga ati sindavayo, nawe mubwire rwose ngo ngwino aze asange abandi kugira ngo tumutabare atagira ikiza kimugwirira ejo n'ejo bundi. Ntabwo urumva atindira, murabona ko runi vuriye kugwa, kandi ndabizi mwese mufite abana n'abantu bakuze mugira ngo baruhuke no kugira ngo inzego zacu zikomeze kubagezaho ibiribwa. Ntabwo mbatindira, nagira ngo ngere mbashimire ubwitange mwagize mu gufasha bagenzi banyu no kwifasha ubwo mwemera kuza aha ngaha. Nongera kubabwira ko leta irakomeza kwirikirana ikibazo cyanyu kandi ko turi kumwe. Murakoze cyane.
Kubabuza ababo nabo na marira, ishavu n'agahinda bidashira. Aba baturiye umugezi wa Sebeya mu murenge wa Nyundo bari kuri mikoro ya mugenzi wanjye Gloria Tuyishimbe ukorera hano mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Twari turi mu nzu bayiraza tutabizi, tugiye kumva tumva iri guhorera iri guhorera. Ubwo umwana ahagarara mu dirisha nawe aba yaragiye, agiye gufata idirisha yumva ngo pa. Ubwo turirukanga ngiye kumufata, arancika maze kuncika nanjye wenda sohotse, nuko ndikuca yagiye ikizu cyose kimugwaho atemba guca. Nanjye mbe naragiye mu ngomeza kumufata kubera yarakundusha n'imbaraga.
Wowe warokotse gute?
Njye narakotse nyine, twagiye no gufungura urugi rw'imanza rwatukanira. Igihe turufunguriye dusanga hanze amazi kageze ngamuno yamwe n'umukobwa n'umwuzukuru nuko tunyagira hejuru ku nzu hari hari agapango tukanyegereraho wubatse akantu k'indama niko twakomeje guhagarara kugeza bundine baje kuramo ariko amazu gose gahindutse amabati hejuru nibwo gatukishije mana gatukishije amabati gahiga amaze kugwa hasi nibwo twagiye turicara dutegereza ibyo Imana irakora na burakeye amarindi nabo baraje ko baratwambutsa uduce twarokotse none buno najye ndakubona ndi umukene nyakuje nta n'ikindi nazi ntukoye mu rugo
ukuvuga ngo hari nka saha munani n'iminota hejuru z'ijoro numva imvura ntisanzwe njya kureba hanze kuko aho nari ncumbitse n'undi hasanzwe haca amazi yo muri rigore nuko nsubira kuryama numva ko birangiye ariko mugenyeze mu nzu ngire ngo nakwicara numva ibibuye bitangiye gutikura inzu mu mpande zose ngira ngo ni umujura ndangije mfata akantu njya kureba ngiye kuransanga n'amazi menshi cyane nasubiye mu nzu ndamubwira nk'ero
madamu
madamu rero twatewe none mbabarira ntugire icyo ureba hubira no mu nzu ahubwo umwana mpita mufata mu mugongo nawe afata bira n'igitabo cy'indirimbo hanyuma turasohoka dusohotse dusanga amazi yadutangiriye ndavuga reka dusubire mu nzu njya guca hejuru maze kuhaca hejuru kuko imbere yaho nari ncumbitse hari igiti ngira ngo wenda nkisimbukireho wenda ngwe hirya y'amazi nsanga ntatabiri hari nasubiye hasi mu nzu umwana nawe namwuriye hejuru mufite umugore ari hasi mu mazi ndamuganira turamanuka twongera kujya ku muryango tuhageze yari afite agatelefone gato yari ko acanye gutya nanjye mfite agataci nari mfite ahubwo amarezo ahise acika ko umuriro waragiye n'amarezo ahita acika abaturanyi bo hirya baratubonye bazana igiti ngo nibura tugifateho bifasheho umupapa wari ugifite wari wamanutse no hepfo mu mazi umuvumba urankubita agira ngo nawe aragiye agira ubwo bahita akirekura ako kanya nanjye maze nk'ugiye kugenda umugore wanjye arambwira papa Dawidi wigenda nsubira inyuma nkubwira ni rero urabona ko ubutabazi bwanze none ngwino twegerane hano dutegereze icyo Imana iri bukore ndavuga ariko ugomba kubanza ugaca bugufi tukihana kuko nta kindi gisigaye nuko ubwo nari nkeretse wa mwana arangije turihana amaze kwihana nawe arihana ngiye kumva numva icy'inyuma ikibambazi kiragiye kimaze kugenda amera nk'ugize ubwoba afata ku dirishya iryo dirishya yarafashe umuvumbu uhita uza uramukubita rya dirishya yararigundira cyane kugira ngo arebe ko yagaruka aho ndi biranga idirishya ubwo naryo rivamo riramusanganira abagiye gutyo mu gihe nk'ibitekereza numvisha amazi azahita anyora ankubita hasi n'umwana ubwo arambita njya munsi mu mazi ngeramo nk'uko ibiti biri kuniga arambirandura ko nari gutya ngaramye agezemo arambirandura ndubama ibyo narabikurikiranaga agezeho imbere arongera arangarura gutya anshinga gutya anshinze gutya mpagaze mbita mbona ikirere hejuru mbita mfata insina iyo nsina nyifashe nk'aho ariyo yandokoye narayifashe maze kuyifata numva umwana ararereta mu maguru ku mugongo amaguru ariyo yafashwe muri bya bindi nari nahetse nahise mufata mbita mucurika kugira ngo atamira ayo mazi kandi ari n'amabi nari mfite udutenge tubiri nari namuhetsemo icyo kirido cyo nari nafashe ntabwo nzi iyo cyagiye tuguma aho ngaho turategereza ariko wari uncumbikiye numva inzu arimo RCD mama bright iri gukaka yakatse ubwa mbere ikaka ubwa kabiri ubwa gatatu ndavuga nta bantu kuba ari abagore bose bari bupfe nahise mfata igiti ngenda nshinga ngera ku muryango nkubita ikirahuri bavamo dushakisha inzira ubwo niko abantu baje bafata umugozi barawumpa nguterera abari inyuma ubwo tuvuyemo nuko nagiye kwa muganga
nyuma yo gukurikirana imihango yo gushyingura ababo ijwi ry'Amerika yanageze kuri site ya Nyundo ubu ni hamwe mu hacumbikiwe abakuwe mu byabo n'ibiza mu karere ka Rubavu aha hahindutse nk'inkambi hacumbikiye abasaga 1,200
muzee uraho neza
yego
radio ijwi ry'Amerika yimuriye ikiganiro dusangira ijambo hano inyundo hamwe mu hagizweho ingaruka zidasanzwe z'ibiza mu ntara y'iburengerazuba mu karere ka Rubavu ndabona wowe umeze nk'impunzi
njyewe ndumupangaye ariko rero aho bampaye inzu haguye nk'ibintu n'utungutu nikoreye n'undi nditwajije mbo ubwo rero nanjye ibyanjye biheramo niyo nzu umusaza yari yayimereye n'ubuntu ngo njye nyibamo ubwo nyine nyirangije mu myaka hafi 10 ningahe nibiri utuntu twanje byaguyemo ntaka gashati n'umuntu akampaye ejo nuko
ejo ndi kureba wikoreye utuntu akantu wenda bavuga ngo ni sashe cyangwa ni ikintu cy'igipfurumba ntabwo nzi birimo ariko hasi ndabonamo amasafuriya wagiye ngurahunze werekeje
n'udusafuriya aho ngiye nge ntago mpunze nuko bavuze ngo bamurike ngo bagiye efo ngo kuri sebeya none ubwo rero ngo aho nyine byabereye none nkavuga ati mbese ndabisiga hagira n'udutwara nta muntu wenda nadusigira hari efo kuri sebeya ntago ari kure nakongera nkatugarura kuko bitari meye
muri kubaho mute mu yandi magambo
turi kunywa igikoma turi kurya impungure nta bindi nibyo kuryamaho ntabyo dufite turyamaho no kuryama muntu uza mu rucacariya nari hanze kumabuye n'ufite akaningiti yagiye avaniwe mu rugo yagiye agira akaryamana naho nundi n'agatenge umuntu abonye akakiyorosa nundi mbese nuko bimeze
ako se ibi bintu birasanzwe
oya ntago nigeze mbibona iyi mvura yakoze ibintu by'ibitangaza bikomeye cyane kubona inzu yagiye iva ku yindi hirima ko giye iva ku yindi hirima ukagira ngo ni bibombe bari kukajya mbese ukayibwa ibyari byo
wowe ngo uravuga ngo iki nawe tubwire
ubwo ni ukuvuga ngo inzu zimwe zagiye zihirima ku sheni izindi zikareka mu amazi uri kuyirebera inyuma ukagira ngo ni inzu ariko wayigera mu imbere ukaba utanakandagiramo ngo ushobore gukuramo n'ikirenge ariko uyibonye ihagaze naho kurara dufite
biri kugenda bite muri kurara muti
turi kurara aha ngaha bari kudufasha gusa turi kurara aha bamwe bari kurara hanze urabona inzu baduhaye ntabwo twayikwirwamo cyabikoze bari kutuzanira ibyo kurya mu gitondo bakaduha igikoma ariko hari nabo bagerageje guhereza ibyo kuryamaho gusa nubwo batari baturangiza ntabwo tuzi natwe niba turabibona cyangwa tutarabibona ariko imvura yose iri kuza ikatunyagira abana ntabyo kurya wabona ngo umwana w'umwaka ntabwo wamuraza hanze mu mvura ngo abafite ubuzima mungure gusa ngo hari we byaterwa n'ubwishyu ko turi benshi cyane
babahaye bazi ko abayobozi bakuru baje kudusura ubwo bamaze kugenda guturika icyo gihe nta kintu bari baduhereza kugeza izi saha bari kuturindagiza ngo mujye aha ngo mujye aha
abapfangare
mu
kagari katera imbere kugeza ubu iyi saha nta muyobozi nta n'umuyobozi wo mu mudugudu kandi nk'atwantu dutuye ari inzu y'umuntu wari udupangishije yaraguye n'imiryango itatu twadupangishijemo natwe ubwacu yaraguye nta kintu na kimwe twigeze tubona n'ibintu twambaye n'ibintu twatiye bagenzi ni umugezi waje guhuza mu nzu z'abaturage mu masaha saba z'ijoro twagiye kubona tubona amazi yaturengeye ku buryo umuntu yahagararaga amazi akamugerera mu gatuza
ubutegetsi murabusaba iki nkurikije ibibazo
icyo tubusaba kugeza
umwe
icyo tubusaba kugeza ubu ngubu nuko bwadufasha ukaduha ibyo kuryamamo n'ibyo kwiyorosa kuko n'ibyo kurya kukubiye isaha ntitwahita tubona ahantu duhungira
nari nshumbitse uyu muvandimwe nawe twari ducumbikanye hari n'abandi ubwo ngiye no kuvuga ngo nta kintu twigeze dusohora mu nzu narakomeretse imodoka ya kare niyo njyanye kwa muganga umugongo waracitse n'ubu ngundi kugendana imiti aho naraye hasi umugizi wa neza namuhamagaye ngo anyohereze akaringiti ko kwiyorosa ariko ubu ngubu umugongo wagize wangiritse n'inzara
icyifuzo cyawe ni ikihe mama
icyifuzo cyanjye ni uko byibuze nabona uburiri ndyamaho nubwo nanarera hano wenda nkiyorosa n'iryo heme nkanjye w'umukecuru ndababajwe none
kugeza ubu ntiturahabwa ihema bari kuturindagiza ngo ntituke ahantu ngo twasenyewe ngo mbe twari dutunze iki ngo turi inzererezi ngo nta n'ubwo
batunze uruhinja rw'amezi rero rurahanze ko mwe mwabibonye mutari kutwicira abana uruhinja rw'amezi rero rurahanze ntidushakira amahema
umwe
none se umuntu ufite nk'uruhinja tukaba dufite nk'abana bane akagufata akakujogora bamwe akabaha matera abandi ntazibahe dutuye mu mudugudu umwe nta kintu dufite ibintu bakongera bakabifata bakongera bakabisubizayo ubwo kandi minisitiri yezu duhaye ngo zibe zacu yakureba mu maso mudugudu ngo subirayo ngo we ntazo ngo ziwukwiriye ni ukugira bigende ute
aho twaganiriraga mu marembo y'iyi site twakomereje aho bari kurara
ya Amerika igeze ahantu bigaragara ko abaturage bacumbikiwe navuga ngo nakavuyo ndi ibintu bitari ku murongo bamwe baratetse abandi baragenda banyuranyuranamo wowe utetse ikimama
netse mungu
nkungu bazikuye he
ni bano baziduhaye badufashije
bano ni bande
yee nabafasha badufashije bari kuziduhereza
wowe warutuye he
hara mukabirize
none utete impungure hafi hari matera matera ntabigira bushye
none si nokwiyaranjara kandi twabigenze
hanyuma wowe wabonye icyo uteka
nge ntacyo twabyise mu gitondo dusanga waduteke igikoma turanywa budutegereje ko batuzana ibya saa sita ubwo abafite akababura afite uturayi bakwiranja ku ruhande hari ukuntu bari kwiyaranja ariko nta buzima dufite pe turababaye
ariko ibya saa sita ntabwo ari kubizana babizana nga saa sita z'ijoro
ariko turababaye
nk'aka gasafuriya kari buribwe n'abantu bangahe
makumyabiri abantu makumyabiri
ni andi magambo murasaranganya kubera ko
muri ariko iby'ibanze bari kutugaburira turi kunywa igikoma abana bakabahereza amabiswi ababyeyi abana bafite amata bakabahereza twebwe bakuru tukagira impungure ko nta bundi bari kudufasha mu
byo mpungure si muri
makeya
abantu bavuga ngo zirese ntabwo ziri kubageraho
turi kunywa impungure twanywa igikoma
mba twe ntabwo twazibonye bazashije twe tutazibonye
turi no kurara hasi
mbaze gatatu wewe ntabwo twazibonye kuko nk'umuntu utwite umuntu uri konsa ararya izo mpungure se yonsa iki nibyo kuraraho ntabyo muri ari kurara ku gitenge nibyo bari kuvuga ngo bazanye byo kudufashisha nabyo ntabyo turi kubona bamwe babibahaye abandi ntabyo bari kuduha twe niba tutari abanyarwanda ahubwo babitubwiye
ibyo byabo bitera bidateguye tube maso buri munsi buri mwanya ninde ninde icyo nifuriza abana mu rwanda ni ubuzima bwiza bufite amahoro ibyaho n'ibyorezo byababije tukarangwa n'ishyaka no gushyira hamwe aho byageze tutabarane bwangu ibyangirize tubisane tufatanya
mukomeje gutega amatwi ikiganiro dusangira ijambo hano ku ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri mikoro muracyumva bagira ubusa turacyarebera hamwe ku ngaruka zikomoka ku biza biri guterwa n'imvura idasanzwe ikomeje kwibasira akarere k'ibiyaga bigari ukomeje gutembera ahacumbikiwe abakuwe mu byabo nibiza uragenda ubona abavandimwe bakiri mu byabo babagemuriye amafunguro
hanyuma mama ndabona abantu bagera muri bane barateranye bararya wowe nturi kurya kubera icyo utari kurya
njye nareye mu rugo
wariye mu rugo ni wowe bazaniye ibi biryo
njye ubazaniye ibi kubera bahuye n'ibyiza
n'ibyiza
abamufana
iki se
ni abana banjye
barubatse ingo zabo
bubatse ingo zabo ni uko inzu zabo zahirimye
hanyuma uratekereje uti abana banjye barashonje
reka njye no kubareba aho bari
ikindi uri kubazanira ni iki hano
ndakindi
aho bose ni abana bawe cyangwa harimo n'abandi bari kugenda baza basangira
ni abana banjye bose
n'abaturanyi hanyuma wowe kutari kurya se hanyuma mama
karani
urakomeza ubagemurire biragenda gute
leta irabafasha irababufasha
uri wabatekeye kawunga n'udushyimbo muri ubu buzima butoroshye
barababaje
ubu buzima urabubona ute n'ubwo utaburimo wowe
ubuzima burababaje cyane ni mwe mugomba kuba bafasha leta ikabagwanaho ni abayobozi ndi kubona babitayeho
ariko se ibi bintu birasanzwe
naho bisanzwe
mu mateka nibwo bwa mbere wabibona se
nibwo bwa mbere mbibonye
ngo mukomeze muryoherwe
ijwi rya Amerika yanasuye seminari nto ya Nyundo ituranye n'umugezi wa Sebeya ufatwa nka nyirabayazana w'ibi biza kubayituriye iyi seminari uretse kubona inyubako zayo zigihagaze ahandi biragoye kwitandukanya n'itongo Padiri Jean Bosco Nyiribakwe Matabaro umuyobozi w'iyi seminari yabwiye ijwi rya Amerika ingaruka byabagezeho
ingaruka za mbere nuko byaduhungabanyije ubona ishuri ririmo abana batoya bo kuva ku myaka 11 kuzamura kugeza kuri 20 iyo bibaye nka kuriya ukabona amazi yuzuye mu kigo asanze aho barara yangije ibitabo byabo amakaye yabo iyo umwana yibonye icya mbere arakangarana agahungabana ariko twabaye hafi ko dushoboye none uyu munsi hanyuma kandi biraduhungabanya mu bukungu kuko byangije ibintu byinshi amazu yacu yarakomeye ntacyo yabaye ariko ibyari mu mazu byose mu byukuri umuntu yavuga ko byose sinzi iki niba ari cyo tuzakuramo kikongera gufasha ariko byarangiritse byose navuga ibyo mu biro aho abana barara matera zabo ibikapu byabo n'ibyarimo byose mu mashuri ibitabo amakayi byarangiritse laboratoire biblioteque ibyo byose byarangiritse n'ubwo ngo ubona abana kugira ngo bijye no gushaka ibitabo bishyashya cyangwa se kubikura kuri internet kuko bimwe birashoboka kuboneka
ubu bana bari hehe tuvuga
wabana twavanye hano mu seminari tubajyana mu kindi kigo cya diocese kiri hafi ahangaha cy'amahugurwa ibyo bita centre pastoral ya Nyundo niho bari niho birirwa niho barara naho tubatekera kuko hari hari igikoni gitoya wenda gifasha bari mu mahugurwa ubwo nicyo turi kwifashisha tukababeshaho ko dushoboye kandi ndabona kugeza uyu mwanya ntacyo babaye
leta hari kiri kubafasha muri ibi bizazana mwahuye nabyo
bo kugeza uyu mwanya ntabwo barabona umwanya kuko hari n'abaturage buriya bagezweho n'ibiza ndetse barapfa ku buryo nk'ejo habaye umuhango wo gushyingura abo bapfuye haza abayobozi ku gihugu na minisitiri w'intebe yarimo n'abandi bananyuze hano kugira ngo barebe nubwo imvura yahise babuza kwitegereza byose ariko banyuze hano nibura batwereka ko turi kumwe nabo banatubwira ko hazaza indi kipe yagutse ireba neza ibyabaye n'icyo bashobora kudufasha rero ni amakuru duhana bakaduha icyizere ko zaza kudufasha ariko ntabwo twavuga ko batadufashije kuko iminsi ibaye n'imikeya kandi hari hari ibyo byose mu gihugu hirya no hino nibura bari bazi ko twedushobora kuba twirwanaho hagatanga
nibwe hari umuntu mwatakaje muri ibi bihe bikomeye bimeze bite
oya twe nta muntu twatakaje kuko byabanje gutangira buhoro tubibona ko amazi aje ariko kuba ko tunabizi ko bikunda kubaho harashize imyaka nk'itatu bibaye ubwo twahise dutangira gufata ingamba abana turabahungisha ku buryo nta mwana wakomeretse nta wavunitse nta n'uwabihitanwe nabyo ibyago byo byarabaye mu baturage duturanye harabaguriwe n'amazu ariko mu seminari ubwaho mu kigo nta kibazo twagize
twabonye ubutumwa cyangwa se ibaruwa itabaza isaba ubufasha ku bantu bahuye n'ibizazane ibaruwa yanditswe na diocese ya Nyundo ubwo bufasha bimeze bite
icya mbere wenda n'ugukosora gatoya ntabwo bwanditswe na diocese ahubwo nuko umwepiskopi umushumba wa diocese ya Nyundo ari nawe perezida wa Caritas mu Rwanda ubwo rero yanditse mu rwego rwa perezida wa Caritas y'u Rwanda atabariza abagizweho ingaruka n'icyo kibazo kibiza bose kuko diocese yacu iri mu ntara y'uburengerazuba hafi ya yose kuko ifata icyahoze ari prefecture ya Gisenyi ya kera na Kibuye hanyuma hari n'amajyaruguru birumvikana ndetse n'epfo Rusizi aho hose kuba ko ari mu Rwanda kandi akari perezida wa Caritas Rwanda arabatabariza birumvikana natwe turimo nk'iseminari n'umutima ukomeye wa diocese natwe turimo ariko ubufasha umwepiskopi yasabye mu izina rya Caritas Rwanda bureba abakristo bose bo mu Rwanda bagizweho ingaruka n'ibyo basi n'abakristo gusa abakeneye ubufasha bose kuko Caritas itavangura amadini abakenewe umufasha bose iryo tangazo rirabareba ni itangazo rero rifite akamaro ko kandi rije ku gihe ndetse tukaba twanamushimira ko yahise hakiri kare atekereza abantu bose bakeneye gutabarwa
hari ubwo mwari mwatangira kubona ubwo bufasha
kugeza uyu mwanya nta buratugeraho ariko mu nama twagiranye n'umushumba diocese ariwe nyiri ishuri mu byukuri twagiranye inama mu gitondo aduha amakuru ari bwo bufasha yasabye ndetse n'abandi bantu batandukanye bari kumubwira ko bashobora kudufasha hari n'abayobozi bakuru ba kiliziya b'episkopi b'izindi diocese nabo bamwemere ko baza no kudusura kugira ngo bari uko tumerewe n'icyakorwa ndetse na seminari zindi zo mu Rwanda nazo ziratanga icyizere ko abana nabo babyumvise bakumva bafasha bagenzi babo ku buryo rwose nka seminari ntoya yo ku Rwesero muri diocese ya Byumba yahise ikusanya miliyoni 2 izagenera seminari yacu kugira ngo dufashe abana n'abandi nakeka ko bazadufasha kuko iki kibazo kiraza kuturemerera cyane mu kugura ibyangombwa byose byangiritse no gusubiza isura iseminari biraduhenda ariko dufite icyizere ko bizakora
mwigereranya ariko wakora navuga riciriritse kubera ko ndibaza mutara ndi mwabaruri byose mugereranije murabona seminari yanyu yatakaje ibintu bifite agaciro kangana iki
kubyobora biragoye kubera ko urebye ibitabo imashini ibikoresho byo mu mashuri byose byagiye ntabwo umuntu yapfa kuvuga ngo na amafaranga ya naya ariko ntabwo byajya munsi ya miliyoni 30 gutyo
no kwihangana
murakoze cyane
kubibazo rubanda rwagaragaje hijwi rya Amerika ntitwabonye umutegetsi mu nzego bwite za leta wagira icyo bivugaho igihe twateguraga iki kiganiro imbona nkubone bwana Francois habitegeka utegeka intara y'iburengerazuba ari kumwe n'abandi bategetsi muri iyi ntara yanze kugira icyo atangariza ijwi rya Amerika yavuze ko amakuru yatanze mu bindi bitangazamakuru ahagije turamushimira turagenda Mu nshuro zose twahamagaye bwana Alain Mukurarinda umuvugizi wa Leta y'u Rwanda wungirije ntiyitabye telefone ngendanwa hagati aho hari ubufasha buri kugenda butangwa n'umuryango utabara imbabare ku isi Croix Rouge kubari mu kaga twiboneye ibiryamirwa birimo matera n'imikeka mike ukurikije n'abayikeneye ndetse n'ibikoresho by'isuku navuganye na bwana Emmanuel Mazimpaka ushinzwe itumanaho no gutsura umubano muri uyu muryango ishami ry'u Rwanda abanza kumbwira uko iyi gahunda iteguwe
murakoze cyane Croix Rouge y'u Rwanda nk'umufasha wa leta hari ibikorwa turi gukora mu kugoboka abahuye n'ibiza by'imvura icya mbere twabashije kuba tubonye inkunga zo gufasha imiryango igera ku 1000
yego
aho twohereje ibiringiti twohereje imikeka twohereje amajerekani twohereje amasabuni twohereje ibitenge ese ibikoresho by'ibanze by'umuntu waba yagize ikibazo ibikoresho bye byo mu rugo akaba atakibifite twabaye twohereje rero ibyo bikoresho mu karere ka Rubavu bifite agaciro ka miliyoni zigera ku 10 ariko no mu karere ka Karongi hari stock strategique twari dufiteyo naho ibikoresho nk'ibyo nari mvuze byabashije kuboneka by'imiryango igera ku 100 ikindi nanone nuko twohereje ikamyo y'amazi bari siterne nini ikamyo ibirimo amazi agera kuri litro 2020 igenda ifasha abaturage bagashyira amazi muri ayo majerekani ku buryo rero bibafasha nyine mu kugira ngo babone amazi nibyo muri rusange tumaze gukora ariko abakorera bushake nyine barakomeza mu bufatanye n'abayobozi mu nzego zibanze mu gukangurira abaturage komeza kwirinda ibiza kuvana abaturage mu manegeka
haba hari ingengo y'imari mwateganije mu guherekeza abantu muri ibi bibazo bahuye nabyo
murakoze cyane kuko ari ibiza kandi byatunguranye nta ngengo y'imari twari dusanzwe dufite yabiteganirijwe ariko turimo turakora ubukangurambaga mu bufatanye n'abafatanyabikorwa Croix Rouge isanzwe ikorana nabo nk'urugaga rw'imiryango ya Croix Rouge na Croissant Rouge ariyo twita Federation icyicaro gikuru ni Geneve uko n'ubusanzwe Federation isanzwe ifasha Croix Rouge y'u Rwanda mu gihe hari ikibazo cy'ikiza cyabaye hakaba hari inkunga zoherezwa Croix Rouge y'u Rwanda noneho nayo ikagoboka abahuye n'ibiza ubu rero hari kugushaka ubushobozi ariko hari n'abandi bafatanya bikorwa harimo Croix Rouge z'ibindi bihugu nabo dusanzwe dukorana ndetse banafite n'abantu dukorana nabo ku cyicaro gikuru cya Croix Rouge y'u Rwanda ngaho i Kigali hakaba hari ibikorwa bitandukanye Croix Rouge ikora mu gufasha ababaye cyane kurusha abandi rero ejo bundi umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda yakoranye inama nabo bafatanyabikorwa ku buryo nabo biyemeje yuko bagiye gushakisha icyazaboneka noneho Croix Rouge y'u Rwanda nayo ikazakomeza gufatanya n'ubuyobozi bwite bwa leta mu kugoboka abahuye na kiriya kiza Croix Rouge mu kugoboka abaturage b'abandi n'abatishoboye babaye cyane kurusha abandi kandi intonde zabo dufasha kuzibona habaye ubufatanye hagati y'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta n'abakorera bushake ba Croix Rouge dufite hirya no hino mu turere
inshuti bakunzi ba radio ijwi rya Amerika by'umwihariko abakunda ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro cya none nari nabateguriye ngicumbikiye aha tuzakomeza dukurikiranire hafi iby'iki kibazo twihanganishije ababuza babo n'abari mu kaga muri ibi bihe bitoroshye nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo ntibagiwe namwe mwarimo dukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga ehabagira ubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongiye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.